Hey yo, it's your boy Aaron, producer coach, HB Entertainment. Love it up. Maisha ni kama bodaboda, ya kikubeba utavuka mabodaboda. Ukitafuta tu madola dola, manzo utapitia mengi mwa kona kona. Oh, batu kimomba Mungu na umbe hona, atakubariki kama yule Jona. Now make sure umepea na dona, au maisha yako ya geuke hora.
Bima ya imani, ndo mana natia bidii. Nifuatilie dini, never kuspeli.
Haraka moyo ni msoto, kweli chisone kama ndoto. Achana mambo ya loto, kwa zibela ngodio ni utoto. Nyenyekea kama mtoto, na usiwe kirobot. Just umimbia kigosho, na blessings to flow kocho kocho.
Mima ya imani, ndo mana natia bidii. Nifuatili enteni, neneza kuspeli.
Akikubless bro, anza up in the hair. Jivunie cause amekupa fair. Na pia life yako amispare. That's why anataka ufike there. Atakubless, be sure, be mature. Be assured, utakuwa chua. Yo, ninayo imani, njiri ubiri, HB Entertainment, your boy Aaron, love it up.